keeps your feet moving. He's the life of the party. Follow at DJ I Kenya.
Kwa celebrity Kenyan kujitolea, kwa apologize ya watu haujakosea. Kawa ni msofti utasema na konea, kawa ni mjanja itabidi umezoea. Watakutusi ndio ukachi na wacheki, wakisha kutusi mara that hawasepe. Udaku inapigwa na kasheshe, kianguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke. Kukuwa celebrity garama, juwa kisha kujua ni lawama. Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama, sai Twitter megeuziwa yeni mtoto wa Diana. Hakuna uruma siri nkulenga tu, cause if it don't kill you they nakujenga tu. Babado kuna fans wa nakupenda tu, azaidu sijali even though vile kuenda boo. Si neutral simple boy ka kila siku, but Kipchoge akivangua the same na msifu. Inauma kupambana na hizi issue, but brother usijali wezo ya hizi vitu.
Naona mwangaza ila awajui nyuma yetu kiza kinene, lakini tunapambana ila mziki majanga lazima tuwa nene. Wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao, wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao.
Hey, kukwa celebrity Kenya ni kujitolea. Why? Your downfall ndo mbogi wange nangojea. Really? Lota kuchocha floko juu na pepea. Pakesho kashitani watakukemea. Remember Esther Arunga na hazi yake Helen. Yes. So sad omefungwa jusaini mafelon. Wali trend tukawacheka when they needed help. Why? Tukaangalia when they busy destroying themselves. Nipoa tuweke imani kwa Yesu. Woy Jimmy Gates, ya uona siku mrefu. Tumemtroll bila kujuliza questions.
Like what?
Like what if that nigga fell in depression? Papa Dennis alidedi tukamchangishia. Tuka type rest in peace tukimpandisia. Ati tuko sad wali tunajua tuvle alikapitia. Wetu ni kutroll ni kauchu ikitu neza kufanyikia. Mula mua amesha choka amedaizi. Joma tusi toka Twitter mbaka IG. Mini gangster mkini troll I was ID. Buda OG wazogo shinda 5G. Mumefanya mbaka pozea amewacha injili. Ameacha kuimba mangoma za Holy Spirit. Jumna penda ongeza chumvi pia na pilipili. Ten over ten amtaki saimu na tusi Willis. Asifu mekwa force kutazama. Nini fans in denial, so of course mnajifanya. Kukwa celebrity kuwa ready for drama. Omba goda kubless na self esteem ya pasta nganga. Na confidence ya urierogo manduli. Na willpower ya John Pombe Magufuli. And though wengi watasema ni kiburi, but that's the only way utaezana na mabuli.
Naona mwangaza ila awajui nyuma yetu kiza kinene, lakini tunapambana ila mziki majanga lazima tuwa nene. Wanajifanya wanapenda hao ila wanajidimiza hao, wanajifanya wanapenda hao ila wanajidimiza
hao. Sani dumini shinda na
hano
siyo siri na umie dile na kesha na kiuno mbongo.
Oh, minatuleta nafikita jicho ibo. Oh, dalili kama zote kuseka na vitendo.
Sauti tunasimama wema.
Ukigusa switch tunota inazima.
Na wewe seka dina taja jila.
I can't wait to be fixed, nota pato zima.
Know that I can't take it no more. Nanumiza la kufanya sina. I'm feeling low to see it's not no more. Yani visa 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 bina.
Yeah, you know that I can take it no more. Nanumiza la kufanya sina. Baby, I can take it no more. Can I take it?
Make love to you after this COVID-19.
Can't wait to make love.
Naanza sasa utamoma hapa ndo naleta mama
wewe wili ina swali vile vile tenda wili unaweza kunipenda kwa wawili ama nikisi tuka nandi naye ali basi tufanye vurugu baby
usiwe na shaka kama nkungata tangata utosheke I wanna do you only you you hakuna mwingine atakuwa majuju
pepeta 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 nga pepeta pepeta sakata nadia
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 willy.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune,
kune, kune, ma. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't look out behind for days. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't look out behind for days. You know you gotta. You know you gotta. You know you gotta. You know you gotta. You know you got it. You know you got it.
We jamming, Brokoto. Stay in a bigger Yankee, your third up. Danny, Sokoto. Even Kauka Kama Kokoto.
The way you tip on your baby. Now, Nakaki Songa all night. The Banka Vida wake up and follow. You carry all the things that me like. The way you tip on your toe, baby. Now I can get down by all night. Love and cabina, wake up, papala. Papala. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't look out behind for days. She's so amazing. A coca figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't look out behind for days.
My soul and body, anything you want, I'll be your Dangotan Haji, and I can be your violin, playing to you all night long. I can be your Aladdin, give you all my wants.
Saka matia taka, up and down taka, go down taka, wa mogili u. Taka chini taka, ijeje taka, a baby taka. Okay, you make my heart go.
Pam pam banana pam.
You wind and wind your waist.
Pam pam banana pam.
Oh banana pam pam banana pam.
Shape you go wind your waist. Shape you go make man crazy. Kashapuna ka cute cute face. Yani uko too too blessed. Shape you go wind your waist. Shape you go make man crazy. Kashapuna ka cute cute face. Yani uko too too blessed.
Bad girl, do what you want now. Yeah, African yeah. Body, no be China. Yeah. I bet your body day. Look good in designer. Get the way you find.
One, two, my baby girl, you know you give me joy. Be the thought in me when I day with you. Every time, every day, girl, I you, they blow my mind. Oh. I hear me if you know they my side, baby. If you know they my side. You my baby. You are if I do. Anytime you call me, I go answer, girl. Make you give me love, and now do you dey my mind, oh. But I get one question, where I want make you answer.
expensive motor. Would I still drive you crazy if I don't get the money? Yeah, yeah. Would you still call me your baby? Oh, yeah, I know. Yeah, yeah. Mon amour. Yeah. Would you still love me, mon amour?
Nishazichoka na mimi, mboga za majani kila siku mlenda. Siko juu, siko chini, niko nusu sado. Sio wa kumi, si sabini, ngoma ngumu bado. Kama ibada na swali sana usiku wa manane. Tena nafunga na suna, mambo bado, bado mwana wane. Naona yanazidi kuhuma, nikirudi na asira, asira. Nizoe, mambo magumu bado bila bila. Niombe, nikirudi na hasira, hasira. Nizoe, mambo magumu bado bila bila. Niombe.
Haijakasa,
nivumilie ipo siku tutapata.
Haijakasa,
sina na dhiki zitakwisha baby.
Haijakasa,
uchana kope mekapu utapaka.
Haijakasa,
tutabadili mbuki.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
She looks so surprised, gonna put a picture yake ukutani. She said, oh my god, this is kinda love, make me feel I'm the only one. I'm looking to her eyes, I say, yeah baby, I'm not done. Nam take care, nam fuwa viatu, nam beba mpaka kitandani. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your arms tonight. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your. Amengia kwenye ulingo, menasia kwenye ulimbo. Na mkati ya mitindo, na mkanya gia vishindo. Na ningata kwenye shingo, mtoto na marisa
nyimbo. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Karibu kwenye maya kupe daddy love. Believe me, ni vitu wet wet sovi cup. Ni kupe keys to my crib, keys to my bedroom. Ukichoko jitose kwa jikuz in the bathroom. Na auto kwa boat, mana ghetto shali fix. Ni wewe tu, DSTV au Netflix. Nekwekea midori mawa mashuka ya pink pink. Nikifika tu, na kubanduwa kipimpo lafu ilo. Latari, lazima ntefte stimu ya ndo mna vikari. Niwe mahali ni kupe extraordinary. Penzi flani, latari. Kama wadu nanzidia, my dear. una karufu flani una nukia alafu
jipangelo siku pigi kimoko leta tu basi
baby come to my bedroom, welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom, welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see.
Show me quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine,
okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right.
Where?
1, 2, 3, 4, then 5.
Okay.
Nay, nay, that's right.
Where?
Do the wacko, jacko, now slide. Now, show me quarantine.
Hey.
Quarantine, quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine,
okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5.
Okay.
Nay, nay, that's right. Do the wacko jacko, now slide. 1 clap, 2 claps. Shingo, panya unaitupa. Nama, inoka. Kiuno, kama una kisusa. Sometimes na boeka. Nanuna na cheka. Weekend ni vibweka.
Mitungi tunapomeka.
Now, show me quarantine.
Hey.
Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine,
okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5.
Nay, nay, that's right.
Do the wacko, jacko, now stand
DJ
up.
I.
African, girl, they come and open my bima. You know me, I didn't wanna take you for dinner. You know me, I get the money, pass in a pita. For my area, they come to Godzilla. For the body, when they young, pata, pata. If you got a make sure say you beat her. If another nigga want carry my senorita, I go chop on life, say na se move it down.
Bad boys like you, I like bad boys like you. Ooh, yeah, boys like you, I like bad boys like you.
Finna give her all the touching and the loving that she need, yeah. Piggyback away, they make a bad man, shot over my. Feel me not do the dirty wine for the conga. No fit to leave you for any reason. I want to invest in your body, I want to invest with my money, You know say now you are go marry, How many picking we go born, This our love no go funny, Me I don't go play with my shorty, Anytime I look at your body, Yeah, you they make me they honey, Shorty, your body make me go down low. Waiting I go do without your love. Can girl, they come and help you, my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money, pass in a pita. For my area, they come to Godzilla. For the bond, when they young, bata, bata. If you got a make sure, say you bitter. If another nigga want carry my senorita, I go chop on life, say na se move it down.
Bad boys like you, I like bad boys like you. Ooh, yeah, boys like you, I like bad boys like you.
Finna give all the touching and the loving that she need, yeah. Back away, they make a bad man, shut over. Feel me now, you need dirty wine for the conga. No fit to leave you for any reason. Girl, I go there for you.
Girl, I go there for you, baby.
For you.
Girl, I go grace for you, baby.
Grace for you.
Why I go best for you, baby.
For you.
I do mumu for you,
sister,
baby.
Bambella. Your back make me miss my fasting and prayer. Almost an hour. I'm a young fella. For me, I be to spend all my racks and cheddar for you. Sister Bambella. Your back make me miss my fasting and prayer. Almost an hour. I'm a young fella. For me, I be to spend all my racks and cheddar for you. For you. African girl, they come and help you, my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money, pass in a pita. For my area, they come to Godzilla. For the bond, when they young, pata, pata. If you got a make sure, say you bitter. If another nigga want carry my senorita, I go chop on life, say na se move it down.
Bad boys like you, I like bad boys like you. Ooh, yeah, boys like you, I like bad boys like you. Bad boys like you, I like bad boys like you. Ooh, yeah, boys like you, I like
Mayweather, nah. Basi bebwa nayo kitu safi and change mali safi.
Tell me why you dey confuse me, oh baby. Your body too attractive, and the way I fall for you, it dey be like magic. Oh no, and boy you dey me, I go dey. And I no go fit to come another day. Oh no, I go dey call you my baby. And together we go dey, we no go fade away. Why we say that you dey my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you run away, make you fly away. Oh no, oh no. Why we say that you dey my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you fly away, make you run away. Oh no.
Call on me, just say I go pull up on you. Just say I go
on. Call on me, just say I go pull up on you.
Kameni tekenya, kameni gusa kunako, kunako. Kani pekenya, kameni popua macho, macho. Kanafanya makusudi, kama kataki pipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki piki. Kanipandisha midadi, nikimuona begi azikadi. Moyo mpasuko radi, mapigo mbio bila ya idadi. Jepula kela nikiminaji, mtoto nani malizia mtaji. Akili kwa keasi chaji, atapa tapa kama mfamaji. Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Haminishika kwenye paja,
tekenya.
Na mtaja taja,
tekenya.
Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Haminigusa kwenye kwapa,
tekenya.
Yani mara uko mara hapa,
tekenya.
Kamini tekenya, tekenya katoto. Kamini tekenya, tekenya katoto. Kani tekenya, tekenya katoto.
Money boy,
tekenya, tekenya katoto.
Nikika tekenya, kana tekenyeka, yani kana cheka cheka. Kamini tekenya, kana vitetemesha. Wamikitonga sekenke na sereleka.
Tekenya,
mikono juu kana mabao.
Tekenya,
upepo suku mangalao.
Tekenya,
ukizungusha mama na pagao.
Tekenya,
adibirika la mwaga kahawa. Ukikatika kigugumizi, Masai kanipadawa nisha tafuna mizizi. Wanikatisha kichizi chizi, yani natapatapa na shindo kupiga mbizi. Pinda mkongo, ukunja mikono, tuende taratibu kama kono kono.
Kukukishingi, shingi, kukukishingi.
Kama mbuzi kagoma kwenda.
Kukukishingi, shingi, kukukishingi.
Kizombi nina toka milenda. Kani tekenya,
tekenya,
tekenya. Kani teke, tekenya,
tekenya.
Haminishika kwenye paja,
tekenya.
Na mtaja taja,
tekenya.
Teke, tekenya,
tekenya.
Kani teke, tekenya,
tekenya.
Haminigusa kwenye kwapa,
tekenya.
Yani mara uko mara hapa.
Unakitaka kwa shere, unanura, nura. Wazako tuko bize, tunakunywa, kunywa.
Countdown.
Ni muda kufurai na kuruka, ruka.
Chee.
Kama Masai na kupandisha mizuka.
Chee.
Tafuta to, 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 to. Jimwake kwenye flow, oh, 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 oh. Paka majogo, oh, 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 oh. Usione so, oh, 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 oh. Hebu tafuta to, 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 to. Mwage kwenye flow, oh, 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 oh. Paka majogo, oh, 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 oh. Usione so, oh, 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 oh. Wala tuita gama popo. Vile tuko live, tuko live. Kila kitu prokoto. Tunakula live, kula live. Wala tuita gama popo. Vile tuko live, tuko live. Kila kitu prokoto. Tunakula live, kula live.
Sababu leo mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
che, che,
mpaka che.
Sababu leo mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
che, che,
mpaka che,
che, che, che.
Basi leo mpaka che,
mpaka che,
che,
mpaka che.
Yeah,
mpaka che,
che.
Nila sema mpaka che,
mpaka che,
che, che,
mpaka che.
Kupenda ni vitendo, si maneno maneno. Yona kupa kitengo, kwa kufika malengo. Umesiba mapengo, kwa upendo, upendo. Bwana wana zingo, anseni vikao vya sendo, yeah. Maana, mrembo na kujuza. Mama, na shukuru umekuza. Chanda, mapete na kutunza. Anama, moja ote waburuza. Na umesha nizimai. tayari ngepita kimondo oh, na majungu ya kibongo na usiape time ya kutibu wenyongo no. Mana we mrembo na kujuza, mana na shukuru umekuza, chanda chema pete na kutunza, namba koja ote waburuza. Na umesha nizima hey. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Your love. Kama bahati sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, mawaditetil, baby. Mimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana nanichora, na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje tukwe mapipa, tulebata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby, we wa moto, wa moto. Bebe nataka, weninguni wa mapezi sinashaka. Kaka, sheme yusha pata, wefuma tirio no haja ya talaka. Tunao, tunao, bacha wapige domo tunao. Si wapagi promo, hao, hatari, achana nao. Una menipata, mekwisha, haina utata kubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto kiaina. Nikuvishe pete final. Baby we wa moto, wa moto.
Kwenye track Bahana the Kanso Mahita tunaleta Nikufunika na
Nikiwa na jaja Baraka zina jaja Maheta wanabonga Na bado show zina show
Garage noma Ainaga signboard Mechanic mnoma huwa kwa kichoro choro Mungu ni noma Na jisifu Akikubariki wachajo kupiga mdomo Si bahati Goma ni meja, ini mbogi, natambu wa chacha Nikiwa na mungu jomi sogopi wa razi Na nyenyeke ya mbele ya mungu shukurani Kila mwaka mahits na wapagenge Mukingoja ni chape, kererembe Weka mikono juu, cheki kerende Pepo, toka, toka, toka teke
Nikiwa na jaja,
kererembe
Baraka zina jaja,
kererembe
Maheta wanabonga,
kererembe
Na bado show zina show,
kererembe Madi kwenye track Bahana the cancel Maheta tunaleta
Najitengi on the beat
Mbuka home, vidole kwa kom Fikile tema kitepa na search bond Weekend condone, malizu ndome Kutazi washa dim jwe inform
Hip hop, hip hop Chifonye ngoma zote mbaka hip hop Nashiko, wakerito Siwachele tufonye singa tiktok TikTok, babe, TikTok.
TikTok.
See what you let to find your singer TikTok.
TikTok,
babe, TikTok.
Mm.
See what you let to find your singer TikTok.
We came from the bottom. Dile ends is on my belly bottom. Nishiko, at your tuko. No dick a lot in your bottom. Nako TikTok, kaki dosho. Na kile time kautak mboso. Niko rito, diwa kiumbito. Na pinya pandelia isi dildo. Na mwaga te arepi kwe kusnili chimba. Nina kafla tire sina pressure lijidunga. Na hizi ata nizagi komba ni mtumba. Kunda ni kako ya venye nguna anawika. Jururie, jururaga, jururaga.
Shauri ya weduda Juri Eme nyerere Juri Jururie Turiko sawa Juri Tutuzko sawa Juri na mko sawa
Hip hop Hip hop Sifonye ngoma zote mbaka hip hop Nashiko Wakerito Si wache letu fonye stinga TikTok TikTok babe TikTok Si wache letu fonye stinga TikTok TikTok babe TikTok Si wache letu fonye stinga TikTok
Zilo Rembo ni make up Ni make up Zilo Rembo ni make up Ni make up Zilo Rembo ni make up Ni make up Zilo Rembo ni make up
Hello, hello, ni Maybellin Ni Alejandro nda kusaidia Adeline Mulisema kutakuwa na offer juzi Ati mutafanya nikae kama chungli Ati mutafanya nikae Italian wa azuri Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli Ati pata pesa ndo tajwama na sabuni Usipake foundation ukana vumbi Kuna dame anachanga changa Ana buy makeup ya kupaka paka Kuku kuku manga manga Turi turi dara dara
Zilo Rembo ni makeup Ni makeup Zilo Rembo ni makeup Ni makeup Zilo Rembo ni makeup Ni makeup Zilo Rembo ni makeup
Siri yangu when I wake up I wake up Siri yake when she wake up Ni makeup Atoti mascara Lipstick imekaukia kwa sigara Crop top umebaya pasngara Swara swara mina kwara Demu to maziwa na kulagi nyasi Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi Nikarembo kana piga mpaka nyole basi Side chick ndo wacha lipstick kwa shati
Zilo Rembo ni make up Ni make up Zilo Rembo ni make up Ni make up Zilo Rembo ni make up Ni make up Zilo Rembo ni make up Ni make up
Kama akyanoa 2x2 kama akyanoa 2x2 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 kama akyanoa Ones and twos naka mix na soda Steam ziko juu kaki wet na buwa Ma design sometime mihuga imetumba Tune niki drop niki nyambi Badwa nangangana nikiunda pesa na lavish Yang luku dati Mapenzi ya dati pande zote kachapati Nika ex commandazi Mini dam dam Haribu hesabati Mini dam dam Na sponsor hizi party Mini dam Na wakatisha maji Moka Na kachuna mali Na afford kama gari Chibisha wole nje Wenzi coach Nikicheza kadenge Bogi huwa litwe tulole Bogi wapi laita ni token
Big boys and big girls too We out here doing what grown ups do Let loose and bust some moves Came one by one Leap two by two Two by two Ooh. Two by two
Comrade power, tibim tia lala
Kime Ivana, basika ende sana Wanyonyi hapa na wale wakulamba Hii ichunisha bezi sote za jaba Mtu mbekse mbekse, tufukuze njebe Nyege maunenge, panda na siwembe Ondoke ya swara, angukia mbebe Apige unyende, mwache na matege
Pandemonium, soko moko Stingo za kipoko, bai koko za bongo Mastimzi kofombo, tukichemsha bongo Dili bigi nani usilete ndogo Vibes kwenye flight niki Nice maloko Chafua five star Geto towa loko Ka baby nice nice Canada imbo koko Kadunga kaluma Kasubue mukongo
Big boys and big girls too We out here doing what grown ups do Let loose and bust some moves Came one by one Leap two by two
Two by two Two by two Two by two
Ni zaidi ya today Mbona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today Jana ulichana, sasa ni hangover Kesho ni zaidi ya today Mbona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangura.
Young priest, nasikia unaitwa baha. Juu sinwa zingu, batu sikia tunaga baha. Juu kani jingu, vimeshika marakatha. Labda nileche mchuma, nikaseti kwanza wata. Labda nileche pupa, nikachome kwanza shata. Labda nileche chingri, nisitupe kwanza rata. Ama nikateke wale sizu wa ibada.
Kuna matame, atamani chana. Temptations kiu ya dhyanga.
Ya dhyanga.
Injini yangu inapingwa sana.
Inapingwa sana.
Wakini cheki na hodi wa muranga.
Pidi wangu anasenge hadi Kendrick. Tuko ocha, tunavuta boza. Mamutisa metukaribisha na mboka. Mapantre wanaona ngombe kuku. Madembi ringanya na kadudu. Night runner size wezi toka pudu. Mturo kwa ngatamu, itati usiku. Na materrorist, hana watakubom. Pasta nganga, hana watakukon. Jibanchigi, Kenya ni Zalon. Alejandro, Vandemopon.
Boom, pandemic. Koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic. Tako juju ka breaks za Honda. Tako black black ka shits za Konda. Na tuko mavela ka chogi wa mocha. Waganga si wagenge ni nambogi ya macha. Tako juju ka jack ya tractor. Kunyifanye wet car sweat ya jam down. Kanapenda mao na mset protractor. Manzi kani mchep na mchwep na countdown. Ala kazim, ala kazam. Abrakadabra zing za lazu. Nilko wazim, pedi wa sadam. Makaka brasa kanita bazu. Oh, pandemic. Koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh,
Chara, ya kawere jamiende gara, ya kawere jamiende gara.
Atoti, tingisha tingisha izo diaba. Atoti, tingisha tingisha izo diaba. Nyambisha iyo kitulia drr, drr, drr. Nyambisha iyo kitulia drr, drr, drr.
Atoti, yengoga, yengoga. Atoti, nyonoka, nyonoka. Atoti, atoti, atoti. Beleng, beleng, brr, bang, bang, bang. Downing, Scotch and Hennessy. Kidogo nasikia odi ngong, ngong, ngong. Demu ameiva acha fenesi. Ah, leo ni mechi, leo ni mechi. Ah, nite Messi, nite Messi. Ah, ukitaka mamu utaipata. Ukipata je utaikata. Monica, 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 Monia.
Atoti, tingisha tingisha izo diaba. Atoti, tingisha tingisha izo diaba. Nyamisha hiyo kitulia drr, drr, drr. Nyamisha hiyo kitulia drr.
Zo bigi bigi control.
Pole pole.
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 Simamisha, weka kando. Hey naikula kama hongo. Haka kadogo, haka kanono. Kana kaka kamepigwa bobo.
Wapi permit ya kubeba hii muziko? Hii lori haisikiagi mashimo. Kifo cha mende, komba mwiko afande. Kanataka fimbo.
Rata that.
Rata tat. Piga ua, hapana tambua.
Sukuma ndani kama ya nasumbua. Haka soma kama mbuku na kaseti kama nuku. Tunavua luku luku tunabaki kama nuku.
Look fiti na feel fiti. Yule boys fisi ya mevasuti. Atele mwede Nicky Rice na masterpiece.
Zo bigi bigi control.
Pole pole.
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 Zo bigi bigi control.
Kuru gushu kara kasha kuru kukung kung. Bendi langoli meni kumi kakudu. Meni shikani ne sema tu matudu. Karibia chaptu na ni pigia mamu. Ni zungu shia wendon, zungu shia wa. 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 Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka.
Chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutex banda ndo ilikuwa ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile tukimanga chapodondo. Wakati sina doni kibishana na kamongo. Tony ukipita na maboy, wana dance. Nazidi kuwa lenda ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tuka begani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tuka begani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungungu. Bendi lako limeni kumika kudu. Limeni shikani nesema tumasudu. Karibia chaptuno nipigia mamuni. Zungu shia wendon, zungu shia wa. 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 Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka.
I want your boy with the ghetto loving. It's my dear that you say you be wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime cheesy with your love, si juwezi. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kuku fota fota tu kama mbuzi. Vato zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye flap wa, wa, wanarora.
Kuru kushukara kasha kuru kukungungu. Penzi lako limeni kumika kudu. Limeni shikani nesema tumasudu. Karibia chapter. Zungu shia wendon, zungu shia wa. 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 Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka.
Katoto kama kaudong. Kamenishi kaso wang. Maki kamongo kanate maya ikimombo. Nikiweka iweke maka ndani swete. Mima teka nteke. Oh ya ya ya. Avilo menishika shika mpaka nasimama dede. Shika shika nahisi dege dege. Shika nipe stime kwenye gina mbege. Avilo menishika shika mpaka nasimama dede. Shika shika na hisi dege dege. Shika nipe stima kunyagi na mbege.
Why you want my girl?
Oh yeah baby busy body. Busy body, busy body. Oh yeah baby busy body. Busy body, busy body. Oh yeah baby busy body. Show up, busy body. Oh yeah baby busy body. Show up, busy body.
Yeah, spot picture, kino kikishika. I like you when you dance, mama sita. Vuta waya moja minafika. Mtoto kucha fly, nime umbika. So kitoto heavy, heavy. heavy, heavy. Jumbani, baby, baby. Baby, baby, do. Yellow shape, baby, got it from your mama. Na little fat, to Kim Skiza, cow, mama. Mana to Kienzi, Zuri, too. She got a one. And a bonge la shape for you, inani. Is a chuchu, sa, sita, kifuani. Kuna toto, mil bika, duniani. Shika, shika, mpaka nasi mama, dede. Shika, shika, na isi dege, dege. Shika, lipestimia konyagi na mbege. Ya, umenishika, shika mpaka nasimama dede. Shika, shika, na hisi dege dege. Shika, lipe steam ya konyagi na mbege. Ya
Oya baby, busy body, busy body, busy body.
Sigira mpara pa pa pa.
Oya baby, busy body, busy body, busy body.
Oya
baby, busy body, busy body. Oya baby, busy body, busy body.
Napenda koni ikupa mpaka moni nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi natekenya tekenya na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakala ponza. So my contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call you king but the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Asa show me like it from kupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Bana wanao. Never leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshi na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Chenga vitanga dana vicheche nchuni simba. Oh nchuni simba. Oh nchuni. Asa baby embu show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Ini komeshe katika dona katika. Oh baby katika.
When you hold on to me, hold it so romantic, move it side to side, baby. Oh,
are you nicer?
Unde maji kapita, miki guna ushafika, inaga nyonyanita, baby. Chauru taki kabisa, eti unache na visa. Pia fira minamus vingi. Ikilala na utakama, nanita. Nafumba macho, navuta shuka. Naona napumbazika, unishika. Ndipo hapo, nafarijika. Mambo yako, mahaba yako. Ndo mara natono nukawe. Pale tulipo kutana, mikono tukapeana, macho yakatizamana. Wana, pale tulipo kutana, na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
Sema maradhi, yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi,
je urisi na tena wendo kuganzi menimaliza hasira simu wakisema nidekeze nilewaze washushuke wanyamaze nikinunga nibembeleze usini pepe nipulize watu waume washituke roho zao ziwaume mini pike ule chote unenepe upendeze
Tana, mikono tukapeana, macho yakatizamana, wana, pale tulipokutana, na makubalishana, nafsi kukubaliana.
Ja 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 ja
Hata kama nikiwa nguvu sina, kupe kila kitu, mchana kwa siku, tufanye mavitu, baby mavitu, kupe kila kitu, mchana kwa siku, tufanye mavitu, baby vitu, baby.
Sataki slang na po wine,
jaja yo buddy jaja. Jaja, your body, Jaja,
I hope you know, say, this is what say. Where you got it for, back you, they make me the quick, quick, quick. Baby, quick, quick, quick. Come to pack your essay, Nesse, Nesse, Zamendani, Narungo, come ready, keep it, pepe. Keep it, pepe. Ooh, la, la, la. Your body fine, now when you whine, you blow my mind. Ooh, la, la. I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind. Ooh, la, la, la. Kissing in the rainfall from the morning till the night. Ooh, la, la, la. La 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 la. Kupe kila kitu, mchana kwa siku, tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu, mchana kwa siku, tufanye mavitu, baby vitu, baby.
Sataki slang na po wine,
jaja yo buddy jaja. Jaja, your body, Jaja.
No, no, no.
Jaja, your body, Jaja.
No, no.
Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja.
DJ I.C.O.K.B.
Tuzame, mchangani, kuna kushinda na kufeli, oh, inabidi ujijue, tofauti ya mwalimu na mwanafunzi ni ujuzi na ujuaji. Oh, it's unbelievable that we make it this far. Undeniable, we see the promised land from afar. And it's so beautiful, no, they can't touch the fire. Through the pain, oh,
strong.
Undeniable.
To see the promised land from afar.
So beautiful. They gon' know who we are. They keep on walking in the rain. Kuna blessings in the pain.
Steady rocking in the midnight train.
Steady, baby, baby.
Rose for me, oh, Daila, mommy, oh, I could do this all my life.